Hey, si tu na rap hip hop.
Yeah.
Tunavipata marapa mnao rap marapa ndo maana mnaishia kutembelea malapa dokta ukiwa witch huwa unapata witch ndani usiku manane unazama mpaka ndichi kwangu usije kifara huku ndo ara ndichi maana utapigwa kipara tena na paradisi kukata kumeleta heshima kubwa nao na wasikia wakisema unakuja man hata walokuwa wanantukana wenyewe kwa wenyewe ndo wanadunda na unachokiburuza kama hakiburuziki Achana nacho lava sio chema ajabu vyema vichache na kuvipata mziki Ila nikikipata watasema I'm the baddest I'm the kuchi kuchi I'm the baddest I'm the baddest I'm the kuchi kuchi I'm the baddest Bling I'm the baddest I'm the kuchi kuchi I'm the baddest Chokla, I'm the baddest I'm the kuchi kuchi I'm the baddest I'm the kuchi kuchi
I wanna show them I'm a badder than them I wanna show them I'm a killer than them I wanna show them I'm a fire than them I wanna show them I'm a danger than them
I'm the kuchi kuchi I'm the baddest
Astrubling
I'm the baddest I'm the kuchi kuchi I'm the baddest Chokla I'm the baddest I'm the kuchi kuchi I'm the baddest
I'm the kuchi kuchi
Arusha mahewa hainaga majoto Hii hali ndo nzuri kwa kilimo cha watoto Kila chocho ni bendi na bendi ni za moto Na madingi ni cheche hawaleti mapocho Kuna watu wana hela bad fame Kwa mana utajiro kwanza kwa msanii ni madame Dunia imegeuka garden Lewe timpaka mademu wana mademu Mamangu ananambia kwa jasiri tu Kujipanga kupigia moyo kondi ya kabili mkuu Hii siri ni kali, sema siri kuu Usijidharau unaweza sawa kiriku Mwenzako wakinyolewa zako tia maji Na wakibiza mpaka wanahema Kuzaso kuzani kutimiza mahitaji Basi ntatimiza mpaka watasema
I'm the kuchi kuchi
I'm the baddest I'm the baddest
I'm the kuchi kuchi
I'm the baddest
Bling
I'm the baddest
I'm the kuchi kuchi
I'm the baddest Chokla I'm the baddest
I'm the kuchi kuchi
I'm the baddest
I'm the kuchi kuchi
Yeah, the makala Siara Nation in the PSA way Siara Daddy in the Cookers beat internationally
Siara Daddy, ya father, ya papa, ya dingili
Just to know in the PSA
Papa On the ding, more brother future. Just to know.